Urwanda rukomeje kuvuga ko rutazigera rwihanganira imiturire yo mu kajagari mu mujyi wa Kigali kuko iri mu biteza umutekano muke. Icyakora bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze mu nama yabahuje na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kuri uyu wa kane bareba uko iterambere ry'akarere ka Nyarugenge rihagaze, bumvikanishije ukwitana ba mwana hagati yabo n'inzego zibakuriye nk'imwe mu mpamvu hituma akajagari kadacika mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yarayakurikiranye iyo nama.
Iyi ni inama iterana nyuma ya buri mezi atandatu ihuza Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'inzego z'ibanze zose barebaho iterambere ry'uturere rigeze. Iyo kuri inshuro mu karere ka Nyarugenge yatinze kuruta ku kibazo gikunze kuvugisha benshi cyo guca akajagari mu myubakire Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana bombori hagati y'abaturage bubaka inzu, inzego z'ibanze zirebera nyuma bikazaba ngombwa ko inzu bazisenya. Igikunze kumvikana ko kibyihishe inyuma ni ruswa. Abategetsi baba basivile n'abashinzwe umutekano n'ingingo bakomeje gushimangira ko batazihanganira na busa. Kuri Brigadier General Denis Rutaho kuri ingabo mu mujyi wa Kigali, abubaka mu kajagari baba bafite umugambi wo gucumbikira abaguhungabanya umutekano.
Bakubaka amazu, icyumba kimwe, ibyumba bibiri, ariko ari amazu twebwe uko tuyabona ntabwo tubona nk'aya mazu y'umuntu wubatse ashaka kugira ngo akemure ikibazo cyo guturamo. Tuyabona nk'aya mazu ahubwo yubatswe kugira ngo acumbikire ba bandi bazaduteza ibibazo ejo n'ejo bundi. Kuko abantu bashaka guteza ibibazo ntabwo bazatura ahagaragara, ntabwo bazatura ahantu imodoka igera.
Ibyiza inyubako zo mu kajagari ubuyobozi mu nzego z'ibanze bazisabweho ibisobanuro. Harabumvikanishije igisa no kwitana ba mwana hagati yabo ndetse n'inzego zibakuriye. Umva nk'uyu utuye Kanyinya.
Ikibazo cy'akajagari nabonye Kanyinya imaze nk'imyaka 10 itemere kubaka. Nta hantu hari ibibanze. Niba ubuza abantu kubaka ukababuza kubaka mu kajagari, ukwiye no kubereka naho bubaka. Nta hantu bagira hakaswe imidugudu ngo bereke abantu ibibanza abantu bakwiriye kubakamo.
Kanyinya yose nta hari imidugudu, nta hantu hakaswe hazwi.
Hararangiye ahari harakaswe imidugudu, byumvikana ko bamaze imyaka myinshi batubaka.
Hari bimwe mu bisobanuro by'abayobora Kigali byumvikanisha ko umuturage ashobora kuba yakwisanga mu gihirahiro kuri iyi ngingo. Uyu ndabarunganira mugenzi wagaruka ku mananiza y'ubutegetsi butinda gutanga ibyangombwa byo kubaka bigatera rubanda kubaka banyuzi y'ibusamu.
Hari aho ubuyobozi nagira ngo bugiramwo intege nkeya, cyane cyane buri hejuru. Ufite parcelle ipimye ifite ibyangombwa byo guturwamo kugira ngo abashe kubona icyangombwa mu buryo bwihuse cyo kubaka, biragoranye kubaha minisitiri. Iki kibazo rero bakidukemurire. Umuntu aba arashaka icyangombwa cyo kubaka korotire bikamara amezi atandatu akanyira inzira ya panya. Hanyuma aba afite icyangombwa cyo kugira
ngo bamuhakanire ntibamwemere.
Urakoze cyane.
Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buhakana ko nta mananiza bushyira kuri rubanda bashaka kubaka, bukavuga ko bugiye gukurikirana niba ko kw'iby'inzego z'ibanze zivuga ari byo. Madame Monique Mukaruriza ni meya w'umujyi wa Kigali.
Turaza kugikurikirana, ariko ubundi twe nko mu mujyi wa Kigali wasabye icyangombwa cyo kubaka ugomba gusubizwa mu minsi itarenze 21. Ubwo ngo umuturage ubona birimo gufata igihe, afite uburenganzira bwo kujya mu nzego z'ubuyobozi agatanga icyo kirego. Afite n'uburenganzira bwo kuza kuri wa munsi wo kuwa gatatu akavuga ko yasabye icyangombwa bikaba bitinze atari yakibona. Icyo gihe ubuyobozi bufata icyemezo.
Iki kibazo cyo kurwanya akajagari gitangiye kumvikana haciye imyaka n'imyaniko kandi ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda. Abatangiye kubikurikirana hambere bemeza ko ariko ryamye rimeze. Jean Bosco Ntabuhungira, umuyobozi w'umudugudu mu murenge wa Kimisagara, yabwiye abategetsi ko amaze muri Kigali imyaka 46 areba uko bikorwa, arajya inama.
Jyewe nageze i Kigali muri 71 barwanya kubaka mu kajagari. Ahubwo abari babishinzwe abo bahaga kurwanya akajagari byabateye gukira no kuzamuka, ugasanga nibo bagakora
inyungu bakuyemo.
Ikintu cyabuze nshaka kuvuga nyakubahwa minisitiri, twese uko turi hano turi abayobozi, igikwiriye ni ubunyangamugayo. Dukwiriye kuba inyangamugayo. Kurwanya akajagari birasaba ubunyangamugayo no gukorera hamwe. Nidukorera hamwe akajagari tuzagatsinda.
Izimpaka zishingiye ku miturire muri Kigali zumvikana ko zishobora gutwara umwanya utari muto impande zombi bireba zitarashyiraho akadomo. Bwana Francis Kaboneka, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, we yazicumbitse ahanura abategetsi mu nzego z'ibanze.
Iby'ibanze bikenewe byose murabifite kuko murahari. Icyo musabwa ni mumanuke mwegere abaturage, muganire nabo, mwumve ibibazo bafite, mushake umuti cyangwa mubigeze ku zindi nzego zibishoboye zibafashe. Muharanire kuba inyangamugayo, mwirinde kwiyandarika, mwirinde kurya ubusa mushaka utuntu tutari bubakize, mwirinde umuvumo w'abaturage. Urarya umuturage ejo bamusenyera, uwo muvumo we n'ayo marirayo azakugaruka uko bizagenda kose bitinde bitebuke mwirinde uwo muvumo ni mubi nyanga mugayo ni muharanire gusiga amateka meza
maje kuyimukira mu none baje barayirika kana n'umfite ukujya n'Imana irabizi nimutse bandeba nubaka bandeba
none se kuki bashaka kutugira nk'impunzi bagiye kudusubiza mu matongo
iyi ngingo yo gutura neza ubutegetsi bushyizemo ingufu munsi kuwundi ni nayo igaragara kuri gahunda ya guverinoma 2017 uteriye akajisho irizeza ko abasaga 70% hirya no hino mu gihugu bagombye kuzaba batuye heza akarere ka Nyarugenge ko gafatwa nk'umutima w'umurwa mukuru Kigali imibare igaragaza ko abasaga 15,000 batuye mu mandege kabashobora kwisanga mu kaga barimo abo ubutegetsi bufata nk'abishoboye n'abatishoboye ubutegetsi buvuga ko bwateganije miliyari zisaga 2 z'amafaranga azagenda mu kubakira abatishoboye imidugudu y'ikitegererezo icyo ubutegetsi budashyira Shidikanyaho nuko kurandura burundu akajagari mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali byo bitari byavubaha haracyari gisa n'ihurizo rikomeye hagati y'umuturage ufatwa kenshi nk'umunyamakosa wubaka mu kajagari yagombye kubabwirizwa n'umukuru w'umudugudu uwo ni uwo ku rwego rwo hasi ukora umurimo adahemberwa na ubwo rimwe na rimwe atari ku rwego rwo kubaha igishushanyo mbonera ubutegetsi bwifuza mu mujyi wa Kigali intumbero y'ubutegetsi ariko nanone kuri Kigali iratomoye igomba kurabagirana kandi itekanya amahanga akayihozaho icyizere yatangiye kuyagaragariza mu bihe bitandukanye akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.